Noti nigga, sunajua kaka maze. Yo man, yo skia.
Okay, Elvis.
Nakangwari kwenye koko maini kichili. Na lazima nipate. Nipate. Yo. Nakangwari kwenye koko maini kichili. Na lazima nipate. Nipate. Hey. Nakangwari kwenye koko maini kichili. Na lazima nipate. Nipate. Nakangware kenye kuko maini kichele. Na lazima nipate. Nipate. Yo, easy streets. Siezi slagi maji. Hata kani mboka ya kuza maji. Maniga tuwa uza maji. Ay, this nigga si slazy. Ay, nigga si shone. While you get into the paper. Ay, kada busy see you later. Na kani madeal we later. No si lete mchezo kwa mboka. Jo inja takukanja za mboga. Steady on the grind. Never looking back jumorio. I'm tryna shine. Na easy rhymes who are tight kuliko yo denge. On a bad day, na kiset. Na na cruise kwa yo mbege. Aroma ina throw, ina avuja manjege. Dress code flani, washa ni trace. Washa ni toa teke, ey. Hamsa makadara. Lazima ni toke kehuti, ey. Hadi makadara. Na kapenka mevai, lazima ni kadari. Kana nyonyo siya, hey. Kani rombo siya, hey. Negro, hebu mesea. Since kibao kama Johnny, since inapidi ni mita mesea. Since kujwangi kibao, lakini mumba, ha, majab. Ey, nigga, ati. Na kangwari, kenye koko maini kichili. Na lazima ni pate, ni pate. Yo, na kangwari, kenye koko maini kichili. Na lazima ni pate, ni pate. Ey, na kangwari, kenye koko maini kichili. Na lazima ni pate, ni pate. Ey, na kangwari, kenye koko maini kichili. Na lazima ni pate, ni pate. Kamizi side tukijifanya gwangi. Boni mathare so. Na juzi games. Kamizi side kama ume. Tuck your chain. Ukikam na urui. Utajua ujui. Tuna snatch. Tunaipiga bay. Tunashika mali za juja. Na inenda chain. Gang ni mastepa. Kuna weakest link. Apa ulizo ya papa. Gang so bad. Na tumedunga makapa. Kombosho ni makapa. Kataza kizing. Hakuna kapa pa. Oiza. Kuna kapa pa. Nimeja tequila. Uliza nani ila. Sima kila na tuna take. Tuna take the game. To another kanda era. Beat ni kali kuliko. Uyo tiki Annabella. Na medinko kiki Dera omera Otis. And west my nigga Otis. Banko touch. Soon tuna ball crazy blocks. Kenyo riro unakulo block. Now swice kept boy block. Jugla kita spit. Ita tutututu. Tutututututu. Ita tutututu. Tutututututu.
Nakangwari. 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 Nakangwari.
Nakangwari. Kenye koko maini kichili. Na lazima ni party. Nipate, yo. Nakangwari kenye koko maini kichili. Na lazima nipate. Nipate, ey. Nakangwari kenye koko maini kichili. Na lazima nipate. Nipate, ey. Nakangwari kenye koko maini kichili. Na lazima nipate. Nipate.
It's good. It's very good.